bangana bahle benalibali igama lami ngengusanentoli uwanti abantwana sesingenile kohlelweni lwesi esilithandayo esifunda kulo izinto eziningi ezisikhulisayo bangani njengabantu zonke izilwane kunezinto ezibalulekile ngazo ibhu bese liphonga ngendlela yalo ingwe inejubane layo kanti indlovu inomboko wayo kodwa izindlovu sezingenawo umboko wazo omude indaba yethu namhlanje ikhuluma ngokuthi indlovu yawuthola kanjani umboko wayo Ganti ibhalwe uBeverly Naidu mngani asambe nali ibali kwesukasukela kudala ezinye izilwane zazingabukeki ngendlela ezibukeka ngayo namhlanje ezinye zezilwane kwakundo indlovu uyabona ke ekuqaleni undo wayenekhala encane okwakwenza nje ukuba idle kanzima uma idla indlovu mngani wami yayihluleka ukufinyelela emaqabungeni amnandi ayephezulu esihlahleni kanti futhi kwakubanzima ezilwaneni ezinkulu kuba zigubele phansi kuba zithole ukudla okungcono kwangesiyona kuphela inkinga eyayikhona lena izindlovu zazidinga ukuphuza amanzi ngakho kwakumele ziguqe eduzane namanzi noma nomfula ukuba zikwazi ukuphuza amanzi sesikhathi ziwadinga ngaleso sikhathi izindlovu zidinga ukuphuza amanzi amaningi mngani wami awu kodwa kwayikuba kubi kakhulu ngesikhathi nje sesomiso sekome izinto eziningi amanzi nawo ayedungekile egcwele udaka amanzi enambutheka futhi njengaludaka Undo wathi ke
Ah, yak!
Kwenzeka ukuthi ngomunye unyaka emva kwezinyanga eziningi ngaphandle kwemvula imihlambi yezindlovu yaqhokela ezintabeni nethemba lokuthi zizothola amanzi kwelinye lamadlelo zazijabulile ngesikhathi zibona ukulokoza kwamanzi okokuqama mana kokuyidamu dado imilenze yazo yaphakamisa izintuli zishesha zijaha ukufinyelela kulelo damu zazishayisana zidushana ukuba sifinyelele ngokushesha
yey nanka manzi
eyi bangani bami zisavoshoka nje izindlovu ngamadolo azo zigebise amakhanda azo emanzini ingwenya iyayilambile yeza kancane kuzona yaphakamisa isolayo elodwa ngaphezu kwamanzi yabukela indlovu encane ikade izimele yodwana nje eceleni Hawu, ingwenya yavula umlomo wayo, amazinyo ayo ahlala phela emlonyeni wendlovu, kwabe seqala imbi phela yayisabeka. Indlovu enkulu undo yayithukuthele kabi.
Ingenza kanjani ukuthi ingwenya isicuthele ngalohlobo? Yaze yanonya, kungafuni ukuthi siphuze lamanzi. Kodwa ingenza kanjani nokuthi ihlekise ngikhala lami?
Njalo uma ingwenya idonsa izama phela ukudonsela indlovu undo emanzini yena wayitubulela emumva ukuba angangeni ngawo wonke amandla akhe wayizama ukuphunyuka ezama nokuziba ubuhlungu ayebuzwa kodwa kukhona okuthize okwakwenzeka njalo uma kukhona lo mdonsiswano wendlovu nengwenya undo wayezwa nje ikhala lakhe linwebeka kancane kancane ngoba lelokhu linwebeka linwebeka futhi Dado, linwebe kanjalo. Manje ke futhi mngani wami ke kwangesilona ikhala nje. Kodwa kwase kuyikhala langempela ke manje. Kanti emva kwesikhashana akubanga ikhala kodwa kuba umboko. Ilanga lalibalele sibhakabhakeni kathi nje kuqala impi. Ilanga laphenduka umbala lashintsha lababomvu emva kwezintaba. Manje ke yayingasekho indlovu encane noma enkulu kuba ibe yisi phela sedina. Ingwenya ivula amazinyo ayo. Undo wangomhlane wabe sekhululeka njalo. Kodwa ezinye izindlovu zazinamathela kulezi ezikade zisasencane zizama ukuzilekelela empini. Zazisiza zize phela zikwazi ukuzimela nazo. Kodwa ngesikhathi sezibona ukuthi amakhala azo ayese umbhobho nje omude ocisha uchinte phansi. Zazihluleka nokuzibamba noma nje zazihluleka nokuzibamba ukuhleka.
He, bani ikhala likaNdo lehlekisa.
Undo wayithukuthele ikakhulukazi uma ezibuka emanzini. Umboko wakhe wawubuhlungu, wawutengezela, ehluleka nokubulawula. Wayehambela kude nezinye izindlovu izazilokhu zimbuke njalo lomboko wakhe omude. Kodwa kancane kancane undo waqala ukufunda ukuthi uzosebenzisa kanjani. Wayeseqala ukunokela amaqabonga ayinojuice wamaberries ngoba ayephezulu esihlahleni. Kwase kulula nokuthola phela phansi utshani obufresh.
Uma sekuziwa ngasikuphuzeni amanzi, angisaguqi phansi njengabanye. Sengivele ngigcwalise umboko wami, ngiwajikijele emlonyeni, ngikwazi ngisho nokuzithela ngamanzi emhlane, ukuze ngigcine ngipholile uma tshisa phela ilanga.
He, dodo, ezinye izindlovu zasheshe zabona. Kunokuba zihleke, zase ziqala ukusondela kuyena. Undo wayekujabulela ukubakhombisa izinto ayezenza ngomboko wakhe. Kwakuthi ebusuku, ileyo naleyo ndlovu yayinyamalala, ibuye ekuseni, isinomboko omude. Ileyo naleyo yayibukeka ikhathele, kodwa ijabulile. Ingabe-ke kwakuhlezi kuleyo ngwenya nje yayikade nodlame? He, asazi, uma kuyiyona, hayi, impela nje yayihlala ngokulamba. Manje ke izindlovu sezizalwa zinemboko, kodwa ke kusasathi isikhathi ukuba zikwazi ukusebenzisa umboko wazo. Sifike kuphelani kohlelo iNalibali ngendaba ebikhuluma ngokuthi indlovu yawuthola kanjani umboko wayo ebhalwe nguBeverly Naidu kwathi emoyeni edidiyelwa ngusenzo wakahlela. Ubuwazi ke ukuthi ukufunda noma ukuxoxela abantwana ezindatshana ekhaya kungabasiza ukuba benze kangcono esikoleni. Uma uzithanda ezinye izindaba zethu ongazifundela abantwana ungavakashela imobisayithi yethu uthi nalibali.mobi ngomakhalekhukhwini wakho uzihlomulele zona mahala nangolimi olithandayo. Uphinde uthole amacebo okufundela kanye nokuxoxela abantwana bakho izincwadi nezindatshana ukuba bakuthande ukufunda. Inalibali hlezi ithi walethe ekhaya amandla endaba. Nisale kahle.